kun sagale amerikati sagale na amerika sagantan afan oromo kuno jal kamera shama arkafune da watota fi dagge fatota sagale america bagana gata tani sagale na america sagantan afano robo radio ni da fi televisioni da ne akasuma si tora media le hawasa tini magala washington dc rakani sini da barsu kopi guya harrakim ta tabito te sadi dami ja barakuma la dami afur akala kopsa ethiopia te mobito te sakku da tor barakuma la afur da ja ka bate dia te jira galgala kana kan sinke summe su an bafkadu morodati kopi ke nya galgala kana ke satti ipsawa e gocha banki daldala ethiopia irratti rawate ilalchi se kenname imma nagenya nanno jille ifrata irratti rawata majiru ilalchi se ethiopia ti ambassador united states dubbachu isane kabinen bulchinsa nanno tigray bulchinsa nanno amarati fi akekachisa kenno isa akasuma si gabasale dimottan adda addaratti tiye fatanu arka qabna amma tumursa ganta kenya takanno wajinin tutanu sina fera odu da kandursu garasid darbina
akamultan hordoftota kenya odu harra kan sinittimu an mutuku fiqaduti guyyota kudandura rakko sistema isa mudaten bankin daldala ethiopia mallaqa jala fulatame dibbenta saddetta makantau debisi serajadan bulchan banki biyale sa ethiopia obbo mammo miratu gocha tayratti qoranna taisa jirras jelani torban tokko bodas buaisa ni ifomsina jedaniru Bankin daldala Ethiopias gamaysan dame tajajila digitala ratti harom taasifama way tajrutti kafa bito de sajja bara kumalamaf kulaja kala kofse Ethiopiat rakko sistema umame ture rankanke biri miliona di basadeti ol najala fulata merajede hanga matis biri miliona di bajaf digde milama kabti sagal debisi sudande rajalera taaten kun kante halkanke sa saati sadi fi daqiqa soddomi sadet rakase saati won ittifufani jiran shanif tawu kan ibse bankich waljijira mallaqa seran ala kuma dibbalamaf kuma soddomi sadet rawatamani rujale namoni hoji seran ala kanarati hirmatan kuma sagalif dibbalamaf sadetami tokko mallaqa fulatan gutumma gututti yomu debisan kannen kuma shanif dibbatokof jaata matani mo wala kande bisaniru mallaqa isani fi mallakanen argatan namoni dibbashanif jaatami torbammo dimmi isani seran ilala masjadera waltaji mari dimma tajajila digital arati kanargaman minister mumme ethiopia abiy ahmed rakkon banki lelele ethiopia mudate tajajili chababalisu wali walqaba kan nufutawu ibsani damen kun faida fide dufu nalattis mi dawana kasifi das jalani rakowana kanakan ittisufi hordof mataisa kandande qaamni tokuni dabatas jalani rujachun finfinera gabre mikael gabre madintu gabase
as United States kota Maryland magala Baltimore kesatti rikichi guddichi Francis Scott Key jedamu doni feisa tokkoni rukutame jigejira gabasni kunisi ittane senidiyata
doniin alaba Singapore firra qabu kan maqa daliin waamamu feisa meshale biye kesafete rukutuba rikicha Francis Scott Key kallaga paata piko rattarga muttibuhun rikichichi gutu magutu takaji guta iser taaten kun kante kale sahal kan akka saati nanno kanat talkan kitte saati torba folakka yo kana kala kosa saati nanno kanat saati tokko folakka tiyo mutaw rikichi kun irrake sandandi konkolatota afur walchina demsisu erina kilometra lama tukashan kan kabufi baka bufata doni United States gurguddo biya kesa kabdu kesa isato kola waita balankunda kabuttis namoni konkolatan dandi rikicha kanarra imala turani rujalamun garem bararsito tanamota bishanke setti kufani barbadu tijiru magala Baltimore tittigafata mana bataita ittisabala ibidda James Wells odu gabastotaf ipsa gababa ganama kennan kesetti barbachinamota ittifuhejirachu ipsani namoni lama bishanke sa argamu himun namni tokko miida akamale miida mufigara mana yalage fo muhimani nama tokko ramo miidan homayu hinge nyejalaniru bulchan kuta Maryland Westmore labsi yero atatama labsamu ibsani garen qabeenya federala bulchin Biden raergamu safisan bobba famu fojeta majras jelaniru bulchan magala Baltimore Brandon Scott bala hiyadamne lejechun yomu ibsan commissioner policy baltimore richard war gamasanin balan kun tae jalame kan uma metau wana garsisu hinjiru jalaniru ogantoni corporation igejiba doni dali ibsa basanin doni chutuba rikichakana kesa tokotti buufi pilotota lama doni charaturani fi gare hojjettota doni charaturan digdamar balan hingenye jale garu bala dakabe fitigafatamu jalaniru Doniin dali kun erina metra 48 fi metra 53 qabas jalamera. White House gamasan waye balada kabiratti president Joe Biden fi psikennamu ibse guya gutu so defanno wan hara dimma kanan walqabatan ratti kubani qabatu jalera.
Aye sababa doni kanan walqabate odeuni amadi yenya kana baajiru kajidutti motorri doni cha rakina qabachun isa akagaba same hima mejira qorannoni tifufun sasi be kamera yemu gara odubratti darmunmo waddo waggotan kurnani darbanke satti godantoni kuma jatami sadi ole duwisani kan galma e yemutau amma yu godantoni yero kamini yu chala lakofsi sani dabala de majira chuisa banni motu mota gamto mani wajiri imagodanto tam ibsejira odim kunisi kunoti balinani
waggota kurnandura doni walla manano karkara taliani galana mediterani ratti didimun lubun godanto ta fi bakattota ibaja darbun addunya karifasi seyoto motumoni addunya irade de bindanga isani chimsani egu kontrabandisto ta fi kanne namota seran ala de de bisan ratti to anna chimsuf wada galanis waggota kulanin boda dabata motumota gamto mani tikin de san godanto ta dil addunya kiptata harra projecti isa godanto ta achibute ni ani daba manirratti mattan sabaseen ammayu addunyan kun namota godan sarrejiranif nagenya isani eksuf akka hindandenya agar sisa jeleda kagabasa hara amma kindesan imma godan tota idil addunya kibtata harra baset bara kumalamaf kudafur rakase hanga bara kumalamaf digdami sadi darbet namota godan sarra oso jirani daba man galmesen kanen bay inisani kumajata misadi oltan duani rujalera kagabasa hara amma behekanat gabasni kun sababa odefanno argachufi mirkane fachurra kisataif duuti namota kun lakofsa lubbu namota addunya guuturra badeke sa harkamura sa qofata wuhinolus jedera godantoni dibbenta jaatamataan duani rukanjele gabas ndabata kindesa dimma godantota idil addunya lakofsa irra gudda kangalmesse kangalana mediteraniyanira yomutaw kunis kuma digdemi saddettaw gabasichi ifomse danga mexico fi united states ratti galana atlantic galo galana aden akkasumas galana bengali fi galana andaman bakka bakattoni rohinga abdi kutachudan bidiru retti garmale fe amun imalanit duuti bakattota akkamale dabala du feras jedera
Witata kalesa dohinsa magala kababa Kenya ti argamu mandera kesatira watene kondalto ta polisi sadi dabalate namottan afur ajjesamu isani hangaone Kenya beksisani jiru dohinsi magala danga Somalia irratti dienyatti jiru kana kesatti rawate namottan cirenya chuda fi hotela kesa jiranu irratti akka midages geggesesi kondaltoni okani hangaone nannicha ibsani jiru qorattoni balakana gare hidattota Somalia kesa socho ajiru al-shababi kan himatani yemutau al-shababi imicha irratti amma'ammati ifatti ibsinni kennen jiru dohinsi kale sara wate kuni dilbata dengaddam konya danga Kenya irratti argamu lamu kesatti umnotan nagenya biyatti irratti halella rawatame erga polisota lama ajjese boda akataesi beka mera al-shababi evila barakuma lama fi kudasagali magala mandera kesatti doktorota kuba lama ukamse fudachuni sasi nibekama kenyan wagadarbe danga Somalia wajinini ikabdu yero era dafi chufte erga turte boda debiste murte sud banu dafi erga murse site boda hali shororke summa kuni hamma chadema wan ufefi yada sekana boda tiarkisuni se niyadatama yemugara odubrati darbinum immo jilli qondal tota motumma israeli hala warana gaza ke sajiru ratti anga ota united states wajinene mariyachud afi de majira tujeda mega majiru yada isa jijironisa wanama gaddisi suda jechudan united states ipsitejirti odutu murakanas mitkutunutuma
Yaa'i guyyaa kaleessaa manni maree nageenyaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii Israa'elii fi Hamaas gidduutti waraana dhaabuu irratti sagalee kennaa ture irratti United States sagalee kennuurraa of kusachuu ishee hordofe mariin torbaan kana keessa jila qondaaltota Israa'elii fi United States gidduutti Waashingtonitti taa'amuuf karoorfamee ture irratti jilli qondaaltota Israa'el akka hin argamne beeksisaniiru. Ministeerri Haajaalaa United States dhimma kana ilaalchisuun murtoo ajaa'ibsiisaa fi gaddisiisaalaa jedheera. Himaa ministeera haajaalaa United States Matthew Mueller karoorri humni waraanaa Israa'el Rafaa bakka namoonni Gaazaa irra caalaan waraana baqaaf itti baqatanii jiranitti weerara raawwachuun murtoo dogoggoraa fi nageenya Israa'el illee akka laaffisu himan. Murtoo manni maree nageenyaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii waraana Hamaasiif Israa'el dhaabuu irratti dabarse kan Ameerikaan irraa of kusatte dhimmoonni bakka sanaa nu ilaallatu turan. Dhimmoota murtii sanaa kan ilaaleenis sodaa qabna. Kunis haleellaa shororkeessummaa Hamaas gaafa onkoloolessa torba raawwate kan balaaleffate miti. Kanaafis United States sagalee hin kennine kan jalan Matthew Mueller aangoo sagaleen ugguruu waan nuyi hin fayyadamneef murtoo yeroo dheeraa ejjennoo keenyaan wal simu. Hunda caalaa ammoo dhukaasni akka dhaabbatuuf namoonni ukkaanfamanii fudhataman akka gadhiifaman ejjennoo keenyas kan mootummaa Israa'elis ta'uu hubanneeti jechuun ibsaniiru.
Ayyee amma gara gabaasaalee keenyaa afaniitti ceenaa bulchiinsi mootummaa naannoo Amaaraa bakkaawwan seeraan bulchiinsa naannoo Tigraay jala jiran akka kan naannoo isaa ta'e gochuudhaan yookaan taasisuudhaan kitaaba barattootaa keessatti galchuudhaan barattoonni akka waan kana baratanu taasisaa jira jechuudhaan manni maree yookiin kaabineen naannoo Tigraay himatee jira yookaan immoo komatee jira. Gochichi adeemsa waliigaltee nageenyaatiin faallaa kan ta'eedha kan jedhe kaabineen naannoo Tigraay. Gocha kana hordofuudhaan rakkina uumamuu fi mootummaan naannoo Amaaraa itti gaafatamummaa fudhachuu qabaa jedhee ibsuu isaa Mulgeetaa Asbaati kan maqaleellaa gabaase ittaanis ni dhiyaata bal'inaan.
የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር ካቢኔ ዛሬ ሰኞ መጋቢት 16 ቀን 2016 ዓ.ም ተመረተ ባወጣው መግለጫ የአማራ ክልል መንግስት የትግራይ ክልል አካል የሆነውን በካርታው ላይ አካቶ በትምህርት ስርዓት ውስጥ ያስተማረበት ይገኛል ሲል ከሰሰ። ድርጊቱ ትግራይን የመቆራረስ ዘመቻ የቀጠለ ለመሆኑ ማረጋገጫ ነው ያለው ጊዜያዊ አስተዳደሩ የአማራ ክልል መንግስት ታሪካዊ ስህተት እየፈጸመ መሆኑን ተገንዝቦ እርማት እንዲያደርግ ጠይቋል። አሊያ ግን ክልላዊ መንግስቱ ዋጋ ያስ ከፍለዋል በማለት አሳስቧል መግለጫው አስመልክቶ ለአሜሪካ ድምጽ ማብራሪያ የሰጡት
አዬ ኦርዶቶ ተገኛ ዶጎጎራ ቴክኒካ ዋን ኡማሜዳፊ ገባሰ ከነገረቦ ዴቲ እስኒ ዴሲና አማ ገረ ገባሰ ኢታኑት ዲርቢና ለፍቲ ዳው አርባ ባብሌ ከኔ ሴራን አላ misooma dhuunfaatii fi dabarfamee kennamee ture amma deebi'ee giddugala daawwachaatii fi deebifamuu isaa obbo baankii budaamoo itti gaafatamaan daawoo arbaa baabilee dubbatanii jiru yookaan ibsanii jiru lafichi deebi'ee kennamuusi garuu qubannaan seeraan alaa ammayyuu waan itti fufee jiruu fi sababa kanaanis arbootaa fi namoota irratti duuti raawwachuun yookaan namoonni ajjeefamuu isaas itti gaafatamaan kun ibsanii jiru dhimma kana irratti galmoo daawwiti gabaasa dabalataa qaba ittaanis ni dhiyaata.
Ganna tokkoon darbe guutuu lafa misooma dhuunfaa fakkaataa hin malleen kennameera jedhameef haga waajjira muummee ministeeraa Itoophiyaatti iyyataa kan ture Dawar Baabaabileef murtee kennameen deebi'ee jira. Obbo Baankii Boodamoo itti gaafatamaan bakka seena qabeessa Dawar Baabaabilee VOF murteen kun waajjira pirezidaantii naannoo Oromiyaan furmaataa akka argate himanii jiran.
tarkaanfiin fudhatan iyyanni gara waajjira pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaatiitti illee dhiyaatee ture. Akkasumas gara waajjira ministeera muummeetiitti illee dhiyaatee ture. Haaluma kallattii achii kaa'ameetiin seektarri dhimmi ilaallatu Oromiyaa irraa qoree ijaaruudhaan waajjira kennaa wajjin gadi bu'ee dhimmicha qulqulleessaa ture. Erga dhimma qulqulleessaniin booda hanga ta'e daangaa dawaa arbaa keessa seenamee lafti investimentii kennuu erga mirkanaa'een booda kaabinee godina Harargee Bahaa wajjin ta'anii mari'achuudhaan dhimmichi kun akka duubatti deebamu waliigalame jechaadha. Haaluma saniin amma caasaa mootummaa naannoo Oromiyaa naannoo san jiru wajjin taane dhimma kana duubatti deebisnee lafa deebisnee misoomsuudhaas waliigallee deemaa jirra jechaadha.
Lafti misooma dhuunfaaf kenname jedhame kun hektaara 200 akka ta'e isa keessaa hektaarri 117 ganna tokko darbe kanaa fi lafti misooma qonnaaf ooluuf ture miidhaan irra qaqqabullee dubbatanii jiru. Murteen kun gaarii ta'us ammas garuu rakkoon biraa dawarbaa baabbilee furamuu qabu akka jirus obbo Baankii Buudamuu ni dubbatu. Keessaa'uu lafti dawarbaa kan daangaan isaa 570 ol ta'a jedhan qubannaan seeraan alaa keessa waan jiruu fi sababa walitti bu'iinsa namaa fi arbaa waggaa kana qofaa namni 13 du'uu fi arbi jaallee ajjeefamuu ibsanii jiru.
Qubannaan seeraa alaa kun baadhinnaan godinaalee gama Oromiyaatiif gama Somaalee jiru kallattii hundumaanuu itti galamee jira. Almost lafa dahoon qaburra persentii haga 75 jechuun ni dandeenya. Namaan kan qabame yeroo ammaa kana jecha baay'inni namaatis yerootitti waan dabalaa jiruuf haala ulfaataa keessadha jechaadha. Ajjechaan arbaa bara kana hammaatee jira. Hanga arbaa 6 ajjeefamee jira. Karaa biraatiin ammoo ajjechaan arbii nama irratti gaggeessu yeroo biraatiin olitti bara kana waggaa amma keessa jiru kana keessatti qofa. Nama 13 arbaan ajjeefamee jira jecha. Kanaaf mootummaa naannoo Somaalee irraa fi mootummaa naannoo Oromiyaa irraa kutannoodhaan itti deemamelee humna keenyaa ol haalitti ta'ee jira jecha ammaa.
Dhimmi yaachisaa jedhan kunis mootummaaf dhiyaate marii irra jira jedhu.
Yeroo tokkotti mariin pirezidaantota mootummaa naannoo lamaanii jijjigatti geggeeffamee kallattiin kaa'amee dahoo keessa namoonni qubatan seeraa ala qubatan hundinuu. Akka bahan jedhamee itti walii galamee gara gochaatti illee deemamee godinni Harargee Bahaa gama isaatiin qubattoota seeraa ala mana isaanii kaasuudhaan gara dhufanitti akka deebi'an godhee ture. Gama Somaaleetiin qixa kanaan socho'uu waan hin danda'amneef kanaaf qixa kutannoo dhabuun karaa kanaan dhiibbaa guddaa geessee jiraa jechaadha. Ammaas ammoo mariin akkasii deebee kutannoodhaan naannoleen lamaan akka hojiitti galanii wanti kun ka'amuuf. Karaa waajjira abbaa taayitaa eegumsa bineensota bosonaa Itoophiyaatiin kallattii waajjirri ministeerri muummee hoogganuun wanti kun naannolee lamaan irratti sirriitti mari'atanii ajaja dabarsan malee falli biraan argamu kan jedhuun mariin tokko yeroo dhiyootti akka gaggeeffamu walii galameera jechaadha.
Umrii ganna 50 walii kan qabu Daawun Arbaa Baabbilee lafa kiiloomeetirii iskuweerii 6,982 irra kan qubate yoo ta'u naannoo Oromiyaa godina Harargee Bahaa irraa aanota 7 naannoo Somaaleen ammoo aanota 3 akka daangessuu hoogganaan da'ochaa dubbatanii jiran. Daawun Arbaa Baabbilee hoosiftoota garaagaraa gosa 31 gosa simbirrootaa 220 ol kan of keessatti qabu yoo ta'u gosawwan arba gurraachaa kan gaanfa Afrikaa qofatti argamu jedhaman 320 tilmaamanis as da'oo kana keessa jiraachuu obbo Baankii Buudamuu. Itti gaafatamaan dawaa arbaa baabbilee dubbatanii jiran. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Adaamaarraa.
Hayyee amma immoo gara qophii addaatti ceenaa nu wajjiniin tura. Naannoo Amaaraa godina saba Oromootii fi godina Shawaa Kaabaa keessatti 71 dura walitti bu'iinsa ture guyyoottan sadan darbanii fi tasgabbaa'uu isaa jiraattonni godinaalee lammanii sagalee Ameerikaatti himaniiru. Embaasiin Yuunaayitid Isteetsi Itoophiyaatti argamus waan jedhe qaba. Tsahaayi Daamtoo gabasa dabalataa qabdi kanarratti.
Naannoo Amaaraa godina addaa saba Oromoo aanaa Jiillee Xumuuggaatti jiraataa magaalaa Sanbatee ta'uu isaanii kan himan nageenya isaaniif jecha maqaan isaanii akka hin waamne kan gaafatan amma magaalaan Sanbatee tasgabbooftetti jedhan.
Amma tasgabbichi haala gaariirra jira. Uummanni amma Faannoo jedhamu kunis magaalatti keessa amma guyyaan lama kana bahee jira. Warri dhaate kun hundiruu wanta magaalatti keessa hin jirre tasgabbaa'ee jira. Magaalatti keessa waa namni deemaa garuu baajaajiin hin jiru konkolaataan hin jiru gabaattiin har'a jalqabdeetti. Isaan ammoo maraariitis wal ga'ii jira amma akka zoonii akka kilinika dhufanii harmatti haxaayyee kanatti akka Sanbateettis wal ga'ii jira.
godina shuakabat jirata magalat ayyita usani himani negeni sani vjecha makan sani akka hiwaam nekan gafatan namni toko guyot sadankan sagalin nukasa hinjuru jechun ipsanirum.
ሶስተር ያለበት ጤና ጣቢያ ያለበት እነሱ አከባቢዎች ከኦሮሞ ብሔረሰብ አከባቢ ባሉ ታጣቂዎች እያጸዱ ነው እየደረቡ ነው
ደቶኒና አናዋሳ በኦሮሞ ይራዱፋን ሆስፒታሎተ ቡፈታሌ ፈያ ሳማጅሩ እንገዳ ነምን ያይሌ ጀደሙ ኦጌሰብታ አና ካንቱሬ እዶንጅሬኝ ሳገንደዱ ዋለማዳ መነሳከ ሰተጀፈሚ ሙጃንጀማ ጀደሙስ አቹ መገንደዱ ዋለማ ሙስሊማ አፍቲሪ በይ መጋላከ ሰተጀፈሚ
ነምን ኩንት ደበሉዳን ሂዳቶኒ ጎዲና አዳ ሰበ ኦሮሞ ራዱፋን መጋላ ጣየከ ሰበከምራስ ከሰት ደርቤ ደርቤ ሙለቻ ጅሩ ጀቹኒስ ዱበተኒሩ ዲመከነረት ሆገንሰ ጎዲና አዳ ሰበ ኦሮሞ ፊ ጎዲና ሽዋካባራ ዴቤርገቹ ዳፍያልን ታስስነ ሐራፍ ሚልኮፍኒ ሃታውቲ ካንቲባ መጋላ ጣየ ቦተመዝግን ተስፋ ሰገለን አሜሪካ ብልብል ሐርካሳኒ ረት ብልብሌ ሳውሮ በጭማን መጋለቲ ትሮባቱሪን ወለገው እንደንዴኝ ብልብልሳኒ አዳንጭቴ ቦደረሮ ብልብለሙስ ብልብልሳኒ ሂኖጀ ሃታውቲየሮ ወሊንዱ ቢንታይ ሰመት መጋለቲን ተዝገባ አጅርቲ ጀቹን ሂማኒሮ ጅራታ መጋላ ሰንበቴ ተኡሳኒ ሂማኒ ሶዳነገኛፍ መቃንሳኒ አከሂዋም ነካንጋፍታን ነምንብራ ነገኝ ዋራዋን አከጅራቱ ሞቱማን ፌደራላ እረት ጀቹ ቀባጅቹን ሂማኒሮ
ወንሶቺ ጀሞከራኖ ጭፋዳ ከራን በራን ነሳ ሰጆአንም ወልራጭ እንደ ይረበር አናጂለ ቲፊ አናን አርጥማ ፍርዴ ተዝገቢ ወኒ ጃሙ ጋፋ ሞቱማን ዱፌ ገመላ ማኔኖ ነገኘ ቡሴ ከራን በነ ጋፋስ ገባይ ጀደም አማ ሞቱማን ከራን በነምነ ነምነራ ኮከሰ ጅራ
ነገኝ ሳኔ ብጀቸ መቃን ሳኔ አከይዋም ነ ከንጋፍተን ጅራታ መጋላ ጣይተው ሳኔ ህመኒ ጉያ ከለ ሰራ ቀበ መጋላ ጣይከ ሰት ተጃጅሊ ኢብሳፊ ብሻኔ ህንጅሮ ዳብለ ሞቱማ ፍምት ሞቱማ ተጃጅለከና ህንቱሬ ጅራን ጅራቶኒ መጋለት ሳወረኩ ነገኛቲን በቀተኒ ረኮከ ሰጅርጆቹንስ ህመኒሩ
ከተማ ህዝብ ትምህርት ቤት ላይ ቀበሌ ቢሮዎች ላይ በርዶሃም ይባላካ ያን እንግዲህ ሰው ሰፈር
ኡመን መጋልቻ መነበሩም ሳፊ መነኑ ጂሞቱማ ከሳ በከፈረዱ አጀደሙ ቁበተኒ ጅሩ ቀፊ ቀበኝ ሳንራ ቡቃኔ ዋኛተን እንጅሩ አከተሳዋን ባኔ ቤላ ጅሩስ ዱበርቶን ማንጉዶንስ ዳይማኒ ሰከሱማ
ጅራታ መጋላ ሰንበቴ ተውሳኒ ካንህማን ሰበባ ወልትቡ ኢንሰቱሬን ልቡና ሞታ ደርቡ ቀበኝ ሳመሙ ሂማኒሩ
ነምተኮ ወዳመቲ ልቡን ሰደርበ ይራፈሲ ወራ ዳመከሳ ሳመቲ ራወተም ወንተኮቶኮ ወንተኮቶኮ አከቆርቆሮ አነከውላ ምናምን ከወራ ወልብኩ ሰመለ ወነከ ባንኪ ወነከ ተቆመኝሩ ወንግለ ሰምተኮቶኮ ራቱ አሃድ ተኮቶኮ አቱ ወንተኮቶኮ ወንደገረኝሩ ማለ አከሞቱም ራቱ ወንገረኝሩ እንዴ ከመንኩን ወራ ጎዴ
ራቶን ጎዲና ለላማኒ ሰገለ አሜሪካቲ ፍያደከነን ለሚሌን ነጋን ጎዲና ለላማን ከነራ ሰበው ለትዊን ሰዓትን ልቡን ሳኒ ደርቡ ቃማሚ ደሙ ቀበኝ በርበዳው ሳማሙፊ ቄፍ ቀበኝ ሳኒ ገለክሰኒ ቡቀው እብሰኒ ጅሩም ረኮንኩንስ ኢትፎፊንሳን ፈላ አካርጋቱፍ ሞቱማን ፌደራላት እየፈኑ ከኑፊ አከቀቡ ጋፈተኒ ጅሩም ኤምባሲን አሜሪካ ኢትዮጵያ ተርገም ከራፉ ለፌስቡክ ይሳ እብሰ ሐረባሲን ናኖ አማራ ጎዲና ዳ ሰበ ኦሮሞፊ ጎዲና ሽዋካባ ከሰት አጅጅ ለሚሌ ነጋ ሚዳንቃማፊ ቡቃቲን ገገፈም ያደሱ ኢፕሴጅራም ኢትዮጵያት አምባሳደር አሜሪካ ኤርቪን ማሲንጋን ቃሞሌን ከሚዩ ወልትቡ ኢንሰኡሙን ለሚሌ ነጋ ቄራ ቡቃሱ ሂንቀባኒ ጀቹን ለሚሌ ነጋፍ ኤጉምስ በርባችሱ ታይስፈሙ ፊቀባ ረኮን ሲያሳ ብየቲፊ ረኮን ነገኛ ብየቲከ ስትሙለቻ ጅርፉሩፍሞ ማሪን በርባችሳ ተው ሁበች ሰኒሩም ወልለብዴ ጎዲና ለከነ ከሰት ኡማሙፍ ወሪ ጎዲና አዳ ሰበ ኦሮሞ ሂደቶ ተፋኖ ሂመቱ ከንጎዲን ሽዋካባሞ ወራነብልስማ ኦሮሞ ሂመቱ ገሩ ቃሞሌን ደጥቶታ ኩለማን ለሚሌ ነገርት ከንጥዬ ፈነተው ረድዴቢን ኢብሳቱራኒሮ ገባ ሰገለ አሜሪካቲቭ ፀሐይ ዳምጦ ፍንፍኔራ
አየ አማሞ ጋራ ህንዲት ዲደርቢና በየ ህንዲት ጀቹና ህንዲኒ ፍላኖ በያሌ ሳገጌ ሱዳፊ የሮ ደም እትዴማ ጅርቱ ከነቲ ሙምቺ ሚኒስቴራ በየቲ ናሬንድራ ሞዲ ቲፊ ሆገንቶ ኒሲያ ሳብሮ ዱበርቶታፊ ዱበርቶታ ሰጋሌ ከነኑ ሀወቹዳፊ ኦጀቻጅሩ ኢማከነራቲ አንጃና ፓስሪቻ አቹማ በያ ህንዲ ከሳ ገባሰ ቆፔሲቴ ጀለኒ ገመዳ አከታኑ ጥቅንዴ ሲቴ ይርቲ ወሊናው ዶፍ
ዱበርቶኒ ገንደ ማንክሮላ ከን ሃሪያና ካባቲ አርገመንኩን ሐዋሰ ባይናን አባ ወራ ኦላንቱማ ቀቡኬ ሰጅራቱ ገሩ ዊርቱ ፊለኖ ቲቶኩማዳን ሰገሌ ጉዳ አገሲሱ Mankrola keessatti garee hawaasa dubartootaa kan hoogganan Rekha Sabharwal akka jedhanitti ganda sana keessa sirni jiru dubartoonni akka maatiin isaaniitti manitti sagalee kennuu qabu turan amma garuu akka barbaadanitti filachuuf bilisummaa qabu jedhu.
Ganda keessatti sirni haati warra ilmaaf dubartoonni akka maatiin isaaniitti manitti sagalee kennuu qabu turan amma garuu kafeene filachuuf bilisummaa qabna.
Garee dubartoota kanaa keessatti oduu hunduu waa'ee filannoo waliigalaa eebila 19 irraa eegalu ta'eeraa jedhan Sabharwal.
Hojii paartileen hojjechaa jiran faayidaa inni nuuf qabu maal akka ta'e gara fuulduraatti ijoollee keenya akkamitti akka fayyadu ni mari'anna.
Dubartoonni sagalee kennuudhaaf baay'inaan bahuu waan jalqabaniif qaawwaan saala ilaalchisee waggoota 12 darbaniif ture cufamaa jira. Paartileen siyaasaas filattoota dubartootaa hawataa jiran. Gandoota keessatti manneen konkiriitii irraa ijaaramanii fi manneen fincaanii ijaaruudhaan kanneen miliyoonaan lakkaa'aman maallaqaan gargaaruu irraa kaasee hanga sarara gaazii nyaata ittiin bilcheeffatan galchuu fi herrega baankii kennutti muummichi ministeeraa biyyattii Naraandeeraa Moodiin sagantaalee wal gargaarsa isaanii hedduu dubartoota irratti qiyyaafataniiru. Qorannoon akka agarsiisutti sagantaaleen kun dubartoota baadiyyaa fi mana hiyyeeyyii irraa dhufan biratti jaalala qabaniif akka guddisan agarsiisa. Sushiila Kumari akka jettutti mana konkiriitii irraa ijaaramee fi mana fincaanii ijaaruuf maallaqa erga argattee booda jireenyi ishee salphaa ta'eeraaf.
Amma mana fincaanii waan hin qabuuf gara diree seenuun narra hin jiru. Duraan yeroo firoonni koo na daawwatan bakki isaan ta'an hin turre. Amma kutaa isaanitti boqotan qaba.
Kana malees yeroo intalli ishee heerumte doolaara 800 gargaarsaan argattee jirti. Ishee fi dubartoonni kabiroon bu'aa argatan kan yeroo sagalee kennan sammuu ofii keessaa qabu. Haa ta'u malee dubartoonni hundi walaba ta'anii sagaleen kennan Neha Sabharwal akka maatiin ishee itti manitti sagalee kenniti. Garuu mootummaa haaraa irraa maal akka barbaaddu beekti. Innis carraa hojiiti.
Dubartoonni maallaqa argachuu danda'uu qabu. Akka nuti barnoota daa'immaniif uffata isaaniif baafnee egeree keenya karoorfannus maallaqni nu barbaachisa.
Hawwiin jiru dabalaa jira. Biyya dubartoonni humna hojii irratti bobba'e sadii keessaa harka tokko qofa ta'an keessatti sarara tajaajila gaazii fi mana fincaanii qofa osoo hin taane waan baay'ee barbaadu aangoo fi carraa hojii dabalataa akkasumas ijoollee isaaniif immoo barnoota fooyya'aa argachuu qabu. Manju Ranga waggoota dheeraaf rakkoo maallaqaa waliin qabsaa'aa turte.
Ijoolleen durbaa qabu lamaan jireenya an geggeessaa ture akka jiraatan hin barbaadu. Hojii gaarii akka qabaataniif barachuuf deeggarsa argachuu qabu.
Mormituu akka ta'e Kongiras paartiin yaada jalqabbii dubartootaa deeggaru kan akka gargaarsa maallaqaa fi dubartoonni hojii federaalaa keessatti bakka qabaachuu akka qaban abdachiisaa jira. Kunis kan ilaalamu ta'a. Sunil Jaalgaan rogeessa hawaasummaa gandoota kanneen keessatti waggoota dheeraaf sadarkaa shamarraniif dubartootaa fooyyessuuf hojjetaa turedha. Yaada kenneenis.
Ladkiyaa jo hai wo shikshaa ko dekhte hue.
Dubartoonni alfiin dhimmoota akka barnootaa geejjiba nageenya qabuu fi wabii nageenya hawaasummaa ni ilaalu. Warra mana geggeessan baasii mana isaanii hir'achaa yookiin dabalaa jiraachuu isaa ni madaalu.
Dubartoonni wanni akka guutamuuf fedhan kun eenyuuf sagalee kennuu akka qaban irratti dhiibbaa ni qabaata. Keessumaa injifannoo adda addummaa sagalee baay'ee dhiphoo ta'een argamu keessatti.
Ayyee hordoftoota keenyaa gabaasaalee keenya sagantaa keenya irraa xumuruudhaaf deemaa jirraa sagantaa keenya jalqabaa irratti waa'een ibsa kaabinee naannoo Tigraayi inni sababa tekniikaatiin gufate qophii keenya boriitti isin dhiyaata dhiifama isin gaafanna. sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kan walii galaatti kanuma raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdan voaafaanoromoo.com jedhaanu ergaa karaa feesbuukii, tiwitarii yookaan eksii akkasumas inistagiraamii keenyaan nu argachuu dandeessu. Gulaaltuun qophii kanaa Tuujubee Horaati. Qophii keenya kana karaa miidiyaa hawaasaatiin immoo kan isiniin gahaa jirtu Tigisti Gammee, piroodiyuusariin keenya har'aa Eliyaas Asmaare, gulaaltonni viidiyoo Girmaa Dagafaa Siisaa Ashannaa fi ogeessi teknikaa istuudiyoo 48ffaa. Kan isin keessummeessaa ture Amba Fiqaaduu Moroodaa. Waan nu wajjiniin turtanii fi isin galateeffachaa qophii keenya boriitiin amma walitti deebitanutti bakka jirtanutti fayyaa ta'aa isiniin jenna. Nagaatti bula.